C'est une maladie causée par un
sababu
agent
oro ñaw o
pathogène.
yo geeji lollirdo salmonella tifi taguma sadji di yo jonte nawala hore buri fuf bangal tinde ko buri hewde bubolla o tampinan sanne neddo cowido mo sato yo nawala reedu tujere madun reedu dugol ko buri hewde reedu dugol neddo jogido bubolla tifoid o yo none olo ko wiete jus de melo o do nyaw bubolla o na rabo jati bangal juude tunude hakilo yimbe le hewbe nyaw bubolla tifoid o yo bangal kulle kecce hono salati e ko nande mudu kaabe anda wana dum tanno sini neddo ka so oɗo ñaw o tan aɗa wawi sade foof rabade yimɓele woɓɓe heeƴo gaddago bamako hultiwide cofe lollirɗo chere ɗo coodaten leylumoji ɗi na e boli ɗi foof na cowi oɗo ñaw o ndenno an hani yimɓele lotaɗe fa laaɓa oɗo ñaw o na nanga suka e mawɗo foof e ley tawagal amen tasa lotan goto won ko waɗa foof tumata juuɗe muɗum hen ndenno so ɗum tawama ñaw o na neɗɗo goto tan ɗon e ɗon raban kediɓe ɓe soni oɗo ñaw o yebama kuteji muɗum na kewi sanne ɓuuri foof bangal tiketi neɗɗo sabi ɗum wawi yulde tiketi neɗɗo ndenno kala ko ñamɗa yaltanɗon iɗon ndenno fay goto e majje weltatako so ɗumne jokki tan sowona joomum lenne l'hôpital saabi ɗum ɗo yaata fe caggal haygogol dowotoro en fade ɗum yatade kasara joomum yota fe yaade ladde oɗo ñaw ɓuɓɓol tifoyide o sawrete fatima tan neɗɗo hinno kala cafaje kulitaɗe fadde fe joomum wasa ɓaɓde saabi tan o faami o santanama seeɗa saabi ɗum ɗo latto sababu geyi ñawɗi ɓeydoro sembe ko hani wattende hakkilo bangal oɗo ñaw oɗon yo cennam e laaɓal honno ɗum hultani juuɗe tunuɗe na laato sababu muɗum ndenno ana hani neɗɗo watan o nokku hakkillo bangal lootan ko ɓuuri ka yo sattalle ndaare goto foof loota juuɗe muɗum jippo ley tasa lootira juuɗe muɗum sabunde noon ɗum sukaɓe ekintine oɗo sifa lootugol juuɗe sabunde e kala wattu so neɗɗo yalti tarode lootira juuɗe mum sabunde ɗiɗo sifaji foof ndalto sababu ɓuytude sanne faratiji ñaw ɓuɓɓal tifoyide.